Biolina tewali alina, echichi wato cholina tewali alina. Biolina tewali alina, nenyindo jolina tewali alina. Biolina tewali alina, namaso golina tewali alina. Kalekwe, baleke bayombe, abalala balwane. Danuka chali mabaga, kalekwe, baleke bayombe, abalala balwane. Danuka chali mabaga. Nenda kukwagala abana balumwe kubanga byolina mukono tebisangika ekyo kiwatocho ekintabangula kyovola bakana kayimba nkakuyimbira nenda kukwagala abana balumwe nenda kukwagala abana bituge katwira go mukono gwana madala baby byolina tewali alina ekyo kiwatocho lina tewali alina byolina tewali alina nenyindo jolina tewali alina. Biolina tewali alina, namaso golina tewali alina. Kalekwe, baleke bayombe, abalala balwane. Danuka chali mabaga. Kalekwe, baleke bayombe, abalala balwane. Danuka chali mabaga. Aboka bakubendele, oba kulembele, oba tabangule, inze nkwambaze ngule. Kubanga biolina byebisikiriza, bana balala nze sibalabawo. Ikabu kere bigambo byabwe kale ngateba manyi mukwano wabayitako wempatunulira mbasekera haha ngateba manyi ti wabayitako omukwano golina telya kulina mama omukwano golina telya kulina pepe biolina tewali alina echichi wato cholina tewali alina. Biolina tewali alina, nenyindo cholina tewali alina. Biolina tewali alina, namaso golina tewali alina. Kalekwe, baleke bayombe, abalala balwane. Danuka chali mabaga. Kalekwe, baleke bayombe, abalala balwane. Danuka chali mabaga. Mukwano, teri ya kufuganya kubanga nze manyi mukwano byolina byaddala leka basike leka basike leka basike byolina tewali alina echichi wato cholina tewali alina byolina tewali alina nenyindo cholina tewali alina byolina tewali alina namaso golina tewali alina. Kalekwe, baleke bayombe, abalala balwane. Danuka chali mabaga. Kalekwe, baleke bayombe, abalala balwane. Danuka chali mabaga.